Foods Production. Karibu Kenya, kahawa na chai waelewa. Wale wetu warembo twapenda, kama yule mrembo wa Kikamba. Anasonga ni kama hana pupa, na mia Frija sina la kusema. Mbele yangu wagenge na wanati, kando yangu madije na watoto. Masimu ziko mtaje juu leo ni kupati. Dhahabu kwenye shingo na pesa mifukoni, vinywaji juu ya meza na wengine kwa kicha. Saa saba ya usiku na bado tunaitisha mo. Jibambe leo bro, jibambe leo. Liwali wela yo, liwali welo. Warembo kwenye flow, jibambe leo, jibambe leo. Wala ni se, wala ni se, wala we dance. Wala ni se, wala ni se, wala ni se, wala we dance. Wala ni se, wala ni se, wala ni se, wala we dance. Wala ni se. Kenya girl who watching this too, I'm the hot Kenya boy who bring this mood. Keep it tight, do it right, I make you mine too. If you follow this on Twitter, the story is true. If you tell me what's up, the sky is full. I discovered this a dance, a quarter past two. In the field playing golf like Tiger, great food. And the baddest in the fort, who doubt me come too. I discovered yet another, how watching you lose. I have got so many names, I don't recall some. Baby mama come around and tell me I bow. I just want to come with you and close your lane too. Do you know to do the dance, she tell me I do. What about the dog style, she tell me that too. Did you say the dog style, I tell her I did. If you think I can do that, you come and try me, yeah. Jibambe leo bro, jibambe leo. Liwali wela yo,